kwakumnandi singenakhaya. Sithembele ngabazali, siyazuka sibuye endlini sizofika kuphekiwe umndathi agqibayolala. Ngokunzima sibadala, ngumntu nowakho umthwalo. Sinabanye sinabantwana futhi sikwindawo ngendawo, abanye bethu basekapa. Thona qingelali vukubulisa umelwane ngokuhlala sentini apho umntu uphile life yakhe. Mawatshona amalanga ndikhumbula emakhaya. Mawatshona amalanga ndikhumbula emakhaya. Ndikhumbula amatshito amaselalini endikhule nawo. Awukwenkweli irhawuti intlanganiso ndifuna imali, kodwa sihamba ndisemondi kulona unyaka nakanjani. Funa siphume namatyana sitshise inyama phayephayi. Funa kube mnandi sivuyele ukuphila sibe ingaka, ngoba abanye bona ixesha balenzanga. Usathana ulixuka kananyani, uyasikhupha endleleni uyasiphatha. Uyosenza singamameli abazali, uyasiloba silulutsha ngolonwabo. Umntu angxame kanti ubanjiswe ligaka, ubanjiswe ligaka. Ndikhumbula amatshito amaselalini endikhule nawo. Awukwenkweli irhawuti intlanganiso ndifuna imali, kodwa sihamba ndisemoya.